murumva radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11:00 mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritangira ibiganiro byaryo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kirageza saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose rero, Ijwi rya Amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya rero ukurikira n'uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubusa basuhuza. Mu kiganiro cyacu turi Musanze mu majyaruguru ku kibazo cy'ibura ry'imirimo mu rubyiruko, ariko twibanda cyane ku musaruro wa gahunda yari yatangijwe na Perezida wa Amerika Barack Obama. Ni gahunda ihugura abanyafurika bakiri bato kwikemurira ibibazo. Mu Rwanda imibare iri kuri 3% by'abatagira akazi, kandi benshi ni urubyiruko rwize. Ikaze mu kiganiro dusangira ijambo.
Dutangiye ikiganiro dusangira ijambo kuri radio Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze rero mu ntara y'amajyaruguru. Turacyareba ikibazo cyugarije urubyiruko cyo kwihangira umurimo, aho umuntu ashobora kurangiza amashuri yisumbuye, amashuri ya kaminuza, ariko ugasanga biracyari ibibazo. Muri uko kureba rero icyo kibazo cyo kwihangira imirimo, hari gahunda yali ivuga Young African Leaders Initiative, no kuvuga gahunda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yageneye abakiri bato ku mugabane wa Afurika kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo byugarije uyu mugabane. Agenda atanga amahugurwa, amahugurwa afata bamwe bakagenda bagahugurwa buryo kibakemura ibyo bibazo mu Rwanda, naho hagiye haboneka ayo mahirwe.
Turi hano Musanze, ariko ubwo tuhari bwose turi na bamwe mu bahawe ayo mahugurwa muri gahunda yali.
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ange Imanishimwe. Nkaba umwe mu bagize amahirwe yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo duhugurwe ku bijyanye n'imiyoborere iboneye, ndetse n'ibijyanye no guteza imbere ubushabitsi abantu bishakamo ibisubizo bahereye ku mahirwe bafite iwabo. Rero mu mwaka w'2015 nibwo nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri gahunda ya Perezida Obama yo kugira ngo urubyiruko rufite ibitekerezo byiza, urubyiruko rufite gahunda yo kuzana impinduka nziza aho rutuye, rujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruhugurwe, ruganire n'abanyamerika, ariko narwo rutange icyo rufite ku banyamerika. Nibwo rero nagiye muri University ya California Berkeley niga ibijyanye na civic leadership and public policy. Maze rero kwiga ayo masomo bituma ngira ubumenyi buruta ubwo narisanzwe mfite, nongira umugambi wo kuvuga ngo ni ngombwa yuko urubyiruko rwacu turufasha tukaruhugura, tukaruhugura ku cyo bita entrepreneurial leadership. Ni gute ushobora kuba rwiyemezamirimo mwiza w'umuyobozi? Ni gute ushobora kugira ikintu ukora kugira ngo abakubona n'abaganira nawe bagire ibitekerezo byiza bituma bishakamo ibisubizo? Niyo rero mpamvu itumye turahanga mu karere ka Musanze, aho turi mu majyaruguru y'igihugu, dushaka kugira ngo duhugure urubyiruko turwereke yuko rufite amahirwe iwabo, turweka yuko iyo urangije amashuri utagomba kuza ngo ube ikibazo iwanyu, ahubwo ugomba kuba igisubizo, kubera ko ababyeyi baba baravunitse cyane, bakagurisha amasambu rimwe na rimwe, bakagurisha amatungo rimwe na rimwe kugira ngo ubashe kujya ku ishuri. Rero birababaje kuba umwana w'urubyiruko arangiza amashuri yisumbuye cyangwa se akarangiza kaminuza, yarangiza akaza agakomeza agasaba amavuti iwabo. Niyo mpamvu rero twavuze ngo ni ngombwa yuko duhugura urubyiruko, rukumva neza yuko rugomba kuba igisubizo ku gihugu. Kuko igihugu cyacu dufite intego idasanzwe yo kugira ngo igihugu cyacu kigire mu bihugu byateye imbere. kibikisha amaboko mahire ndetse n'ubwenge n'ubushobozi urubyiruko rwifitemo.
Ubwo muri guhugura abantu bangahe mu karere ka Musanze?
Ubu mu karere ka Musanze turi guhugura abantu 40 urubyiruko rwagiye ruturuka mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyaruguru. Ubu ngubu rurahangaha turicaranye mu gihe cy'iminsi 4 kugira ngo tuganire, ruduhe ibitekerezo rufite ku bijyanye na business, none natwe tugende tubereka ukuntu ibyo bitekerezo byashyirwa mu bikorwa. Iyi rero ni na gahunda izakomeza, kuko nyuma yuko bamaze guhugurwa ejo mu gitondo baratangira barakora pitch y'ibitekerezo byabo bya business. None twebwe uwa mbere tuzamuhemba, nitumara kumuhemba n'abandi bose bazabagaragaza ibitekerezo byiza tuba dufite database tukabikiramo, none tugakomeza kugenda tubahuza n'urundi rubyiruko bahuza. Ubona hari munyamere kuri hariya nawe yaje muri gahunda ya exchange program, aho dukomeza kuvuga ngo reka dufatanye, kuko igiye ikindi gihe cy'Afrika cyo kugira ngo Afrika nayo igire ikitanga kugira ngo Afrika yikomeza guhaba. Rero turashaka yuko natwe tugira ikintu dutanga, kubera ko abanyafrika turashoboye, dufite umutungo kamere, dufite umutungo w'abantu, kuba rero duhari birashoboka yuko Afrika yacu kwayiteza imbere.
Reka tutiharire ijambo nawe watangira wibwira abakurikiye radio y'Ijwi rya Amerika. Uriwe
murakoze. Nitwa Nitegeka Denise, ntuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Nanjye naje hano mu mahugurwa kugira ngo nkomeze nongere ubumenyi bw'ibyo nkora.
Warangije kaminuza?
Oya, narangije amashuri yisumbuye.
Ubwo wayarangije ryari?
Nangije muri 2012.
2012 dufite imibare igaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye bari ku 9% badafite akazi. Wowe ufite akazi?
Nta kazi mfite.
Ubu rero urimo urahugurwa, ibyo bakubwira n'ibyo ubona ku isoko urabona birahura bimeze bite?
Birahura, kuko ntago twese twategereza akazi, ahubwo ikiriho ni ukwihangira umurimo kandi tugakora twiteza imbere, tugateza n'abaturanyi bacu imbere.
Twinjiye mu mibereho yawe kuva warangiza amashuri yisumbuye mu 2012. Umuntu w'umukobwa rimwe na rimwe agira ibintu akenera ageranije n'abahungu, wavuga ngo bimeze bite?
Oya, nkirangiza njyewe nararebye mbona ubukene buri hanze ahantu ubushomeri, ndavuga nta ahubwo icyiza ni uko nakwihangira umurimo. Ubwo nararebye ndavuga nti nta nahera kuri byinshi ntafite, ahubwo ntangira hari amahugurwa nagiyemo, nuko baduha amatike. Ubwo nyine nkajya nsigama nsigama nkavuga nti nyamara aya mafaranga ntayakoreshe yose ngo ntimvuge ngo nkeneye imyenda, kubera ko ndi umunyeshuri urangije nagira icyo nyakoze. Ubwo nafashe umwanya ndareba amafaranga nasigamye ndayaterateranya, ndagenda ngura imbuto ya tungurusumu, ngura ibibisi ndagenda ndabibika, biramera, bimaze kumera nsaba mu rugo aho kwiharika ndahahinga. Bimaze kwera uko byerera meza ne, naravuze ntabwo ndabigurisha ahubwo reka nongere mbibike, kubera ko byiyongeye ku byo naguze, wenda mu rugo bazampa handi hisumbuye kuba bari barampaye. Ubwo byarameze ndahinga birera, ubu ndagurisha nsigarana imbuto gutyo gutyo. Ubu ni ukuvuga ngo aho ndi ubu ngubu singitega ku babyeyi ngo barampa amavuta, barampa umwambaro cyangwa se inkweto. Miti uno sinkibatega, kuko hari n'ikibazo bashobora kugera mu rugo bavuga nti ku bushobozi mfite nanjye kinagikemura.
Bari kugushishikariza rero guhanga umurimo, wenda navuga ngo wari warawutangiye, biri bwongere iki?
Icyo byongera cyane ko hari igikorwa gisigaye kiriho cya Made in Rwanda. Nubwo ngo nubwo mpinga tungurusumu ku bushobozi buke mfite, akenshi ndabyikorera. Ubundi nabona n'akazi karekare nkaba nafata n'umuntu duturanye nkavuga nti vayo umfashe ndaguha amafaranga yo kumubyiza, icyo nawe akaba yagira icyo yiguriramo. Ariko mbashe kumenya kubona ubushobozi bwimbitse, nkaba namenya ngo ese tungurusumu wakoramo iki ubikoreye mu Rwanda, ese wakwifashisha iki? Nicyo numva nifuza mwa mahugurwa shimbitse kirenze kubyo nihangiye.
Ku ruhande namwe mwatangira mwibwira abakurikiye Radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo.
Murakoze cyane, nitwa Murema Ngingo Jerome, ni umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko hano mu karere ka Musanze.
Umuhuzabikorwa w'urubyiruko hano mu karere ka Musanze, mugize amahirwe niba ariko nabyita mubonye amahugurwa akangura urubyiruko, murabona urubyiruko ibibazo rugenda rugaragaza biri bukemure iki?
Urakoze cyane. Ngira ngo mbere na mbere urubyiruko rukunze kwitaba mwana inzego bwite za leta ngo nta kazi babaha cyangwa se nta kazi babahangira, ariko noneho aya mahugurwa icyari bumare ni ukubereka yuko leta atari yo izabahangira imirimo yonyine. Leta hari imirimo igenda ihanga igeze ku 200,000 buri mwaka, ariko noneho nabo bo bafite uruhe ruhare mu guhanga imirimo yabo. ubu bakurikije amahirwe ahari. Dureka dushingire mu karere kacu ka Musanze. Dufite ibintu byinshi bitandukanye byatuma umuntu ahanga imirimo. Hari ubukerarugendo. Ese uyu munsi koko dufite serivisi nziza ya nyuma ku rwego rwo hejuru kugira twavuga ngo guhanga imirimo mu bukerarugendo yararangiye. Ese byaberaye tweza nibigeze ku kiro cy'uko no muri Musanze bigurira amafaranga ku kiro amafaranga 300 kandi byakagombye kugura 200 bitarangira kubera ko hari byo babashoboye guse kurinda ireme rya byaberaye mu gihe kirekire. Bivuze ngo rero aya mahugurwa icyo na nyashimaho nuko aje kwereka urubyiruko yuko rukwiye kubyaza umusaruro amahirwe ahari atandukanye ibyo navuze hejuru harimo kumenya kubyaza umusaruro iby'iwacu muri ya made in Rwanda no tuvuge tuti made in Musanze byabere byacu byera tubyohereza ese tubyohereza bimeze gute ese twageze ntitubigurisha abo banyamahanga bakabikoramo chips zikaza zihenze kurushuko twabibahaye bimeze twe tutakora umushinga wo gukora za chips zituruka nzitwe tukazigushiriza iwacu nkaba numva aya mahugurwa ari cyo kintu ari bo dusigire nk'urubyiruko ndetse none akanabasigira kumenya kuyobora izo business zabo batangiye gushinga business ni kimwe no kumenya kuyobora ni ikindi
urubyiruko ruragaragaza ibibazo byo guhanga imirimo ahanini bavuga igishoro ni ikibazo hari cyo mubona
buriya rero igishoro ni ikibazo ku rubyiruko ku muntu ku giti cye ntago ari muri rusange ko igishoro mbere na mbere kugira ngo n'igishoro nuko wigoma ukizigama noneze niba ubonye 2000 ku munsi ukayakoresha mu byako kanya gahita shira ntibuke ko gushobora gusavinga kuzigama igihumbi ngo ukoreshe ikindi gihumbi usibye ko kuzigama igihumbi wakonsoma ikindi gihumbi nabyo nikosa wagombye kuzigama nibura igihumbi 400 ugakoresha 600 ku munsi none cyaje mu 400 ndabahamya ko mu gihe cy'ukwezi zabaye 2000 bigeze kuri 42 gutyo ahere kuri mitu yacuruza mitu nava kuri mitu yatangire none kurangura amakarita agera azaba mu superdealer wa company runaka ikora itumanaho hano mu Rwanda ngo nkavuga nti ikibazo cy'igishoro ni imyumvire biracyari mu mutwe ibyo biri mu mutwe ikibazo kiri mu mutwe ntabwo ikibazo kiri mu gishoro
kurundi ruhande rero turi n'undi mugenzi wacu nawe mwatangira mwibwira abateze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
urakoze cyane nitwa Nshimye muri Misefase ndi rwiyemeza mirimo mfite uruganda ruciriritse rwitwa Buranga Product rukora amavuta amasabune ibikoresho by'isuku n'isukura aho dutuye aho dukorera no ku mibiri yacu muri rusange ariko twifashishije ibimera biboneka mu karere ka Musanze bifite ubushobozi bwo kwica kurinda no gukumira udukoko dushobora gutera indwara ku ruhu rwacu
wowe ndumva ikibazo cy'umurimo waragikemuye kuki uri muri aya mahugurwa
kugira ngo ube mwaya mahugurwa aricyo tuvuga ngo ser new kifera force njyewe ndi kumwe na bagenzi banjye Ange Manishimwe yabaye rwemeza mirimo mwiza wo twita Top Young Innovator 2012 njyewe mba Top Young Innovator 2013 Jean Bosco Nzeyimana aba Top Young Innovator 2014 Imanishimwe na Jean Bosco bagize amahirwe yo kujya muri US guhugurwa kuri gahunda ya yari ariko mu kuvayo kubera ko dufite itsinda riri hamwe rigamije gufasha bagenzi bacu ariko natwe dukomeza kwiyongera mu bushobozi bw'imikoranire twahisemo kufata iki gikorwa kugira ngo kigere muri bagenzi bacu niyo mpamvu ndi kumwe nabo muri ritsinda ryo guhugura ku inspiringa ndetse no gukomeza gushaka bagenzi bacu nabo batera ikirenge nko mu cyo twateye
uvuga hani Musanze
ngiye kavukiranye mvuka mu karere ka Ngororero hani Musanze nahaje nje gushinga uruganda nza kuza hano rero buri akarere ka Musanze na karere gakungahaye cyane ku kitwita medicinal plant harimo ibyatsi bigera mu bwoko 300 bifite ubushobozi bwo kwica no gukumira kurinda ndetse no kurwanya udukoko dushobora gutera indwara ku ruhu kwikubitira rero ubwo ngo nabonye nakora ubushakashatsi kubwo ibyatsi 30 kandi mbikuye muri ibyo 300 ntabwo ari uturere twinshi dutandukanye ushobora gusangamo ibyo byatsi byose hamwe n'impamvu nahisemo rero kuza gukorera ishoramari mu karere ka Musanze
ndakubaza nti urabona urubyiruko rwa Musanze muraruhugura ariko se amahugurwa ashobora kuba atari yakenewe murabona ruburiki n'imbeshyire ngo nayo ashobora kuzamo
birumvikana cyane ikintu cy'ambere ubundi rukeneye ni amahugurwa kurusha ikindi cyose kumenya uko ukora icyo giye gukora naba Ange turimo turabiganiraho hagomba no guhuzwa abafite ibitekerezo n'abafite amafaranga ari nabo bafite amafaranga ariko batazi uburyo bayakoresha arahari rwose kuko ntabwo wambwira ngo umuntu wagiye gufata konti broke ngo ayishyire muri banki hari undi ufite umushinga mwiza wabuze amafaranga ajyamo. Ibyo nabyo turimo dushaka uburyo tuzabikora, ariko intambwe ya mbere ni ukumenya uburyo umuntu ashobora gukoresha n'amafaranga igihe yabonye. Ubundi nta muntu udafite amafaranga, turutanwa mu ngano yayo dufite, ariko nta muntu ushobora gutungura ngo usange adafite amafaranga. Kandi amafaranga yose uko angana ushobora kuyakoresha igikorwa kijyanye n'ubushobozi bwayo. Urumva igikenewe cya mbere rero ni ukumenya gukoresha ingano yayo ufite.
Ibyo ngibyo wabyumvisha umushomeri umaze imyaka itanu, ubu ni urugero, arangije kaminuza nta kazi arabona cyangwa atarafata ku 50,000.
Ibyo ngibyo birumvikana. Hari aho umuntu agera agakenera amafaranga, ariko njye sinemeranywa ko umuntu akenera amafaranga yagiye gutangira business. Iyo utangije na business ugatangira n'amafaranga menshi, izo business ntabwo zikunda guhira abantu benshi. Usanga abantu benshi bagize success story cyangwa bafite business zikomeye ku isi baragiye batangirira ku busa, hagatangira ku ibyo 200,000. Nanjye tuvugana hano niko natangiye mu buzima busanzwe. Njyewe nari umwarimu wa science, ngitangira natangije 200,000 nguri kiro cy'amavuta yo gukora amasabune, hakavamo amasabune 10, amasabune 10 akagurwa 500,000, kandi wenda yashoye 2,000,000. Ariko ubu uruganda rugenda rukura, ngo nibwo nkeneye investment wenda 150,000 kugira ngo yamuvuta, kugira ngo nyoherereze Ange, kubera wenda network dufitanye nyamwereje ku gakarito kamwe akamusanga Nyamagabe, nabwo namerwe nagize kukumenyana nawe cyangwa Jean Bosco, noneho imodoka zije ziyatwara ziyagezeye. Ubu ngeze mu gihe cyo gukenera investment, ariko ntangira iyo ntangiza wenda nka 100,000,000, ndamye nushidikanya ko zari gushya. Urubyiruko rukeneye kumenya isoko, niki gikeneye ku isoko, ni iki kibazo kiri ku isoko wakemura ukabukoza umurimo.
Niba nkumva neza, nibwo bunararibonye uri kubasangiza muri aya mahugurwa?
Nibwo bunararibonye, cyane cyane ko ndi no ku rutonde rw'Abanyafurika 10 b'inspiring abandi. Natoranyije mu Banyafurika 10 abo bita 10 Inspirational African Entrepreneur. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, tunabisangiza n'umugabane w'Afurika nk'uko Anje yahoze abivuga. Anje ubashobora kujya muri Sao Tome agatanga aya mahugurwa. Jean Bosco ashobora kujya muri Libya. Ejo bundi twa turimo ku inspiringa kwereka ibihugu 14 byaje kwigira ku Rwanda uburyo ki bishobora no kujya gutangiza nabyo gahunda yo kugira ngo bijye bireba imishinga y'urubyiruko, ya mishinga y'urubyiruko izamuke ejo izakora imishinga mikuru. Urumva ko turi hano kugira ngo ijye kurisha ihere ku Rwanda, ariko dufite amahirwe ko tubimo kubitangira, kandi twaba dufite n'abantu babihuguwemo ku rwego rw'isi. Ngire ngo niba ugiye ugafatira amahugurwa ku mugabane wa Amerika, wumvishe za kaminuza ba Ange Manishimwe bagiyemo, hariya hava ubumenyi, kandi iyo urimo kubona ubumenyi urimo no kwibukamo ubushobozi. Numva ari cyo turimo gusangiza urubyiruko. Hari igihe babonaga uburanga ku isoko, bakabona uburanga Bojel, uburanga Bosop, uburanga Liquid Soap, uburanga Vaseline, ariko ibyo ngibyo batazi ngo bikorwa bite, bakumva ni umuntu w'igitangaza wabikoze. Byonyine kuba twicaranye akaba yicaranye na produit yisiga nikize. Kuba turimo gusangira ayo mateka akumva atari njye ngiye nyinuyavuga, Anje agahita ambwira amateka nawe ya Biocorp, Jean Bosco akamubwira amateka ye habona, kandi akumva n'abantu bamaze kugera ku rwego ruri group ruri international, bimwubakamo ikize. Kandi ni mu gihe gito ko twese uko turi batatu nta n'umwe watangiye mbere y'imyaka itatu ishize.
Ubwigunge buraryana, urya bwa gashe rubanda, uwakabaye umuhanzi azi matano ugeni nanzi gitebwe.
Cyateze amatwi radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, aho tureba gahunda yo guhugura urubyiruko rw'i Musanze kugira ngo rubashe kuba narwo rwava mu bibazo by'ubushomeri byugarije n'ahandi hirya no hino mu gihugu.
Tuti hari iri jambo, ndabona ku ruhande hari abandi
watangira bibwira nawe abagukurikiye kuri radio y'Ijwi rya Amerika abo muri bo.
Murakoze, nitwa Nzeyimana Jean Bosco, nkaba nanjye ndi umwe mu ba Yali Fellow, nkaba narakoreye training muri kaminuza yitwa Northwestern University muri Chicago, aho ni muri leta ya Illinois muri Amerika. So tukaba rero twaratangiye kino gikorwa cyitwa Entrepreneurial Leadership, zikaba ari training turi gutanga mu buryo bwo ku giving back cyangwa se kongera guha ubumenyi sosiyete nk'uko natwe twabuhawe. Hano muri Musanze icyo turi kwibandaho mu by'ukuri twagitekereje bitewe na structure y'ukuntu cyangwa se bitewe n'imiterere ya Musanze, kandi urebye Musanze wenda ntago itandukanye n'utundi duce tw'igihugu, ariko usanga Musanze nk'umwe mu mijyi ikomeye hano mu Rwanda. Hari urubyiruko rwinshi rukiri kwibaza ruti dukora iki, tubikore gute, tubigenze gute, ko turi abanyeshuri tukaba tugiye ku graduatinga tugiye guhabwa impamyabumenyi ese turerekeza hehe ese twebwe ko twarangira tukaba nta kintu dukora turabona turabigenza dute so rero twaje mu bwo buryo bwo kugira ngo dufashe urubyiruko kuruha inzira aribwo rero twafashe umwanzuro wo kwibanda kuri entrepreneurship na leadership aho rero tureba dufashe urubyiruko kugira ngo rumenye uburyo rwatekereza kugira igitekerezo cy'umushinga runaka bakora noneho muri aya mahugurwa tukabafasha kugira ngo bamenye inzira yo gutangirira ku ntangiriro yariyo yose kugira ngo bagire aho bagera mbese tukabaha guidance kugira ngo batangire from scratch cyangwa kuri zero bagire aho bagera
uri kubaha bunararibonye ki wenda nka Jean Bosco Nzeyimana
ya nka Jean Bosco Nzeyimana ndumva ndu umuntu uri muri position yo kugira icyo nababwira kubera ko nange mu myaka mike ya ndakeka ari nk'itatu yishize nari meze nkabo nange nabaga ndi gutekereza ngo nkore iki ariko aho maze kubonera formule yo kuba nagira ikintu nkora naravuze ngo nasanze nta kindi kidasanzwe ngiye nari mfite niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro wo gutinyura abandi bantu kugira ngo abandi bakiri muri ya mbigite bavuga ngo nta hantu ho guhera mfite ntacyo nakora nta gitekerezo mfite mbahe guidance mbabwire nti mushobora gutangira ibintu muri ubu buryo kandi mukabigeraho kubera ko nkanjye nka Jean Bosco ntaho nari ntandukaniye namwe mu myaka mike yishize ariko ubu ngubu hari aho ngeze so namwe rero nta cyabatangira kugera aho mugera
nasuye habona yawe mukora briquette navuga ngo namakara mubyaza mu myanda hano Musanze urahabona amahirwe ki
hano Musanze nagize amahirwe yo kutembera no mugi neza ndabona nsanga harimo potential harimo amahirwe menshi cyane cyane urebye kuri business yanjye nkuko warubivuze dufata imyanda tukayikusanya tukayibyazamo amakara meza yitwa briquette rero nasanze hano muri Musanze iyo service bayikeneye ntago bakeneye service yo kuba ba twabakusanyiriza imyanda tukayibakiza gusa ahubwo hano Musanze nabo bafite ikibazo cy'ibicano rero niyo mpamvu mbona hari potential z'uko natwe dushobora gushiftinga tukava muri Nyamagabe of course branch ya Nyamagabe n'undi zahaguma ariko twabonye need yo ku expandinga tukazana hano muri Musanze kugira ngo tube twafata imyanda yaho tuyibyazemo umusaruro contributing mu mibereho myiza y'abaturage ba Musanze dufashe n'abandi bafite ikibazo cy'ibicanwa kugira ngo babibone
nagiye nyuzamo amaso nkabona surugiruko gusa kubera iki
icyo ni ikibazo cyiza cyane ubundi mu minsi ishize byari byaragaragaye cyane usanga abantu b'abayobozi cyangwa se abandi bantu bose bafite ibintu byinshi bagezeho bafata ibintu byo kwihangira imirimo ugasanga bari kubitura ku rubyiruko gusa usanga bari kubitura ku rubyiruko gusa ukagira ngo urubyiruko nirwo rufite inshingano zo guhanga iyo mirimo gusa twebwe rero turashaka gucalenginga iyo mitekerereze cyangwa turashaka kuyikura kugira ngo twereke abantu yuko guhanga imirimo ari inshingano ya buri muntu wese ubishowe niyo mpamvu mwibi bintu by'amahugurwa tureba umuntu ari wese uri potential yo kuba yahanga umurimo kuko ibintu bintu twabonye by'urubyiruko ngo imyaka 20 10 ningahe 30 ibyo ni imibare idafite ahihuriye no guhanga umurimo nyirizina guhanga umurimo nk'uko dukunda kubyigisha abantu ni ukureba ikibazo runaka kiri muri sosiyete ugatekereza uburyo wagikemura ibyo rero cyangwa se ayo maso areba ikibazo kiri muri sosiyete ntabwo afitwe n'urubyiruko gusa yaba abantu bakuru abana batoya urwo rubyiruko twese dufite ubushobozi bwo kuba twareba ikibazo kiri muri sosiyete tugatekereza n'uburyo twagikemura so rero niyo mpamvu twibanda kuri buri muntu wari we wese
Ange Manishimwe nkugarukeho muri yari mezi yashize twahoze tuganira buryo kimwahuguraga abo mu zindi ntara n'abasanzihuye tuvuge ngo bigeze hehe mbere wenda yo kuvuga ngo mwageze Musanze
murakoze cyane iriya gahunda twakoze ihuye mu by'ukuri ni gahunda atanga umusaruro ku rwego rw'igihugu mu minsi yashize nakiriye telefoni hari umukobwa witwa Asumuta yarari muri amahugurwa ariko mbwira ko ubu ngubu bari kumushakisha bamuhamagara kugira ngo bamuhakaze muri kampani iri Kigali none ndamubwira nti okay go ahead kubera ko ikintu bashingiragaho bashingiye kuri certificate, kuko hari ukuntu urubyiruko rugenda ruba connected rukagenda rutanga profiles bagiye bafite kugira ngo banasangize n'aba companies cyangwa aba executive directors mu gihe barimo bagenda bashaka akazi. Ariko kubera certificate yavanye mu karere ka Huye, igihe twari turi guhugura abantu kuri entrepreneurial leadership, nicyo kintu cyatumye abona akazi. Urwo ni urugero rumwe. Mfite abandi bantu bari ba presence imishinga myiza yo kujya mu gakuru cy'urugendo gushingiye ku ikawa yera mu karere ka Huye. Ubu ngubu aho bageze batangiye kugira amafaranga menshi. Ubwo ikibazo urwo rubyiruko rwari rufite, bari rufite ibitekerezo byiza ariko batabyandika. Rero mu byo twabigishe no kumenya kwandika business idea yawe, ariko nabasha no gukora business plan mu gihe ufite plan, mu gihe ufite business. Ubwo rero barabikoze, bafite website, ubu ngubu dufite na WhatsApp group, aho none dukomeza kugenda dusangira ibitekerezo kugira ngo buri muntu wese akomeze kugenda agira umuntu inama. Ngarutse rero ku kibazo wari wagiye unabaza bagenzi banjye, mu by'ukuri nagenewe imanwa nabo yuko nta muntu udafite amafaranga. Kubera ko iyo ubonye urubyiruko rwirirwa rutaka ko rwabuze akazi, ukareba barangije amashuri yisumbuye batako badafite akazi, ukareba barangije kaminuza batako badafite akazi, muri bose nta n'umwe udafite telefone. Iyo urebye ku munsi nta n'umwe udafite telefone byibura amafaranga 200. Iyo ufashe amafaranga 200 ugakupa iminsi 30 n'600. Umugina w'ibihumyo ugura amafaranga 300. Uwo mugina ushaka gusarurwaho inshuro zirindwi mbere yuko urangiza ubuzima bwawe. So, icyo nshaka kukubwira rero mu by'ukuri Eric, nuko dufite amahirwe menshi mu gihugu cyacu, dufite amahirwe menshi ku mugabane wacu. Ahubwo ikibazo nk'uko bagenzi banyu bakivuze, nuko abantu bataragira imitekerereze inoze yo kubasha kubyaza umusaruro n'igiceri cy'ijana wabonye. Dufite ubuhamya bwinshi. Umukobwa witwa Nishimwe Yvette mu karere ka Kayonza arimo arakora ibitangaza bitewe n'uko yararebye abona ahantu atuye nta mazi ahaba, atangira kujerekana imwe y'amazi, arangije agenda yerekana igitekerezo n'ubushobozi. Ubu ngubu afite ikigega, yubatse ibigega mu karere ka Kayonza, ubu ngubu arimo aragenda aha amazi abaturage. Nkavuga ngo rero rwose icyo dukwiye gukora n'urubyiruko ruri kunyumva muri uyu mwanya, nuko tugomba gukura amaboko mu mifuka tugakora. Leta yacu y'u Rwanda yashyizeho gahunda nziza Youth Connect. Iyi ngiyi niyo twazamukiye mu twese. No kuba tugeze aha ngaha ni ukubera The Youth Connect yagiye iba aho bafata imishinga ya mbere mu gihugu bagahemba umuntu w'urubyiruko. Kubera ko tubona yuko iyo urubyiruko rwafashe imbaraga rukazihuza, twizeye neza yuko tugomba kugera ku cyo twifuza kugeraho. Twizeye neza yuko Abanyarwanda bazihaza mu biribwa. Kuko icyo dushaka, turashaka food security. Iyo umuntu adafite food security mu by'ukuri biragora no kugira ngo agire ikindi kintu ageraho. Turifuza ko quality education izamuka mu gihugu cyacu. Izahera he? Izahera kuri food security. Turifuza ko idukikije bumwe mu gihugu cyacu. Twese baho kubera ko ibidukikije bifite ubuzima bwiza. Ibyo rero byose turimo turagenda tubyigisha Abanyarwanda ndetse n'abatuye Afurika kugira ngo bagende bamenya yuko ari ngombwa yuko abantu bakora bakorera umuganda.
Denise Niyitegeka, ufite intego cy'inyuma y'imyaka 5 iri imbere.
Ni ukuvuga ngo intego mfite cya kugira ngo tungurusumu mpinga nzagira icyo nzibyazamo. Nimba ari ugukoramo ji, ari ugukoramo ifuka ukabubeta, ibintu nk'ibyo nkagenda nkuramo udusha, nkavuga nti aho kugira ngo mbyohereze nangire kambikoreshe. Noneho ngakuramo utwo dusha nange nkabasha kugurisha, nagurishije ibyo mpinze nsaruye.
Muremangingo Jerome, niba ntibeshye, uru rubyiruko twavuga ngo muzarukurikirana mpaka murebe aya mahugurwa ko yageze ku ntego yayo?
Yego, dufite gahunda yo gukomeza kubakurikirana no kureba imishinga bazaba baramuritse hano, kuko ejo bababwiye ko bazamurika imishinga, tukareba uburyo ishyirwa mu bikorwa ndetse n'imbogamizi yabirimo. Cyane cyane yuko muri aba bari guhugura harimo umuntu tubara n'umunsi ku wundi, n'ubundi ngira ngo ari nayo wanaduhamaga tubwira tuti mudushakire urubyiruko mubona rushaka guhugurwa kandi rushaka ibintu byo kwihangira imirimo. Bwana Sefas nzi neza yuko azamfasha, azi ibijyanye n'ibyo kwihangira imirimo cyane, afite experience kundusha. Ntabwo turi kimwe, nanjye nzakurikirana mu rwego rwanjye nakurikirane mu rwego rw'ikana no duhuriza hamwe turebe ikigezweho, ikibura ahari ikibura twongeremo imbaraga aho bigenda tubatere ingabo mu bitugu.
Nari niteze wowe kuza kutubwira uti nka rwiyemeza mirimo wenda turafatamo 5 tubajyane nko mu ruganda. Sinzi niba mbatekerereje.
Murakoze cyane. Ari akantu nshaka kubanza kongera kuko Ange yavuze kajyanye n'umusaruro aya mahugurwa arimo gutanga. Njye ndi umutangabuhamya i Huye, bari bantumiye kugira ngo inspiring urubyiruko. Ange, buri gikorwa mu gukora ni igikorwa kuko nk'uko bivuga kigiye gukura u Rwanda kikarugeza mu bihugu bifite ubukungu buciriritse. Kuko kugeza kuri uyu munota hari abahungu babiri biga muri kaminuza y'u Rwanda batangiye imishinga yo kubyaza inkari umusaruro. turimo turabakurikirana mu buryo muri chemistry akabyaza umusaruro akuramo ifumbire akaba yakuramo na energy runaka. Hari abandi mu mwahuguraga batangiye kuba abadistributeri b'uburanga bitanga amafaranga imodoka ikagipakira amavuta ikayamushyira, iyo nayo ni entrepreneurship. Ni ukuvuga ngo rero icyo kindi warumbajije warutangiye kuvuga uti ese mwafata bangahe, ntabwo hano twaje gufata abakozi ahubwo twaje kurema abakozi bazarema n'abandi. Nicyo kintu cya mbere uyu mukobwa arimo arabivuga. Yutunga urusumo irakenewe muri Musanze, dufite inganda nyinshi z'inzagwa wenda kurangira isoko, ahubwo icyo ndamukora ndamukonnectinga n'izindi nganda zikoresha tangawizi mu gukora amaji, zikoresha tangawizi mu gukora ibindi bikoresho byose. Iryo soko ntabwo umuntu ashobora kurihaza ngo azahita ashaka n'abandi nabo bahinga azatunga urusumo ayishubayo. Ikindi kintu kindi nongeraho, aba bose bari hano ntawe dushaka ko azajya gukorera undi, aba bose bari hano.